baby, nah, me nah need love. Baby, nah, baby, nah, me nah need love.
One blazing,
nah, baby, nah, me nah need love. Tired of your love.
Kusaba uliriza n'ekiwandiiko ekikwata ku ebyo ebyabaawo lwe nakuyita owange n'ondekawo ng'olaba otuuse n'onvaako nawulira luli ku kizindaalo owafunayo eyo gofaako yakujja ku biyumba by'embaawo wava kuba ekigandaalo nsigala nzikiriza ensobi nakola okukuganza omutima ogubuyanya okutuusa okukulwaza kutela wa madala wa walinya wa vimba wonze nengwa. Hey, I'm sorry okuja jinga tobela ngulisi butwa
yanzi kwako
ebiwe wansula
yanzi kwako
genda no mulala
yanzi kwako
na ulilanga mfa na ulilanga mfa
yanzi kwako
ebiwe wansula
yanzi kwako
baby yeah
yanzi kwako
ebi gambo yanzi kwako yanzi gwako binalimba la wabi wangu luli kumula momu gwila wanteka muntane buzika yeah. Yanzi gwako binaline sizo musanga ngabala bisinge chibimba kukusano kwe yitenswa ngabukira jatali wangalila labala wakati ya genda kulalila bigana tadaje ya sukila baby yotuse na funa bienkola
newewe tondo tiasi za kuchusa mneva we coming back never leo juvas chetana
yanzi kwako
ebiwe wansula
yanzi kwako
genda no mulala
yanzi kwako
na ulilanga mfa
na ulilanga mfa
yanzi kwako
ebiwe wansula
yanzi kwako
baby yeah
yanzi kwako
ebi gambo yanzi kwako saba ulirizani n'ekiwandiiko ekikwata ku ebyo ebyabaawo lwe nakuyita owange n'ondekawo ng'olaba otuuse n'onvaako nawulira luli ku kizindaalo owafunayo eyo gofaako yakujja ku biyumba by'embaawo wava kuba ekigandaalo
newe wetondo tyasiza kukyusa mundeeba we coming back never eyo gyova sikita
yanzi kwako
mwe wasala wecho kundeka mumutima gwono nsangula
ebigambo yanzi kwako
yanzi kwako
mwe wasala wecho kundeka mumutima gwono nsangula
ebigambo yanzi kwako
baby na me na need love baby na me na need love baby na me na need love tired of your love fed up of your love.